Fresh Out from NigerRemix.com.
To forget to study.
Ramadan.
Bila ushuru rahabana kalibu mgeni wetu mgeni Ramadhan
vitabu tuvisomeni tuepuke vibalazani watoto wafundishe
Fresh Out from Nigeria.